Nzatenda kusosonkereza ensonga yo ngirengeire kodi tolina ebindi nga ye toli kubyasana. Olikunda tosana ese natida kwikiriza kodi tolina ebindi nga ye toli kubyasana. Nzatenda kusosonkereza ensonga yo ngirengeire kodi tolina ebindi nga ye toli kubyasana.
Yambayiranga ati yali yemisana kyasoka ati lwa mirembe kwacuka yebisere kyasoka abantu bali beyagala nga basana kyekweko basana kyesubu nitampotampo nga bemba n'obwemba ngate kuga omugumu kwanunisa emizano kyekweko kyekweko tampotampo mumaase walire ki ateifo
olikunda tosana ese natida kwikiriza kodi tolina ebindi nga ye toli kubyasana. Nzatenda kusosonkereza ensonga yo ngirengeire kodi tolina ebindi nga ye toli kubyasana.
Nze
bangi bajje bankobera nti omuzano kyekweko ogulero bamukulira
odiko dalio naiko dalio ero libaiko dalio nalibaiko dalio wemisalisa
tokasa tonimba
ntya
bitwale siriasi
nze kyendifu nkiminiinga
kutingani okujozana ye nkakasagana amazima nti tulidda kuzaana bulungi tolidda kunkuba ngwala
ayikiriza ayikiriza olifa ayikiriza ayikiriza okujozana ayikiriza ona ayikiriza 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 okuja tuzaane. Masiokobachi balagala noyo fuidawo okecho John Francis wikidikini basima dosomani okobotya chief media bugirieyo iga swengera okobachi ate mama kalibale manejale kisiokobotya yabuladi akobachi samati kubankine jabula owengalabaliga owendumi asule kwalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Naikiriza, naikiriza, oli kwaikiriza. Naikiriza mujosa, naikiriza, o naikiriza, naikiriza. Naikiriza mujosa, naikiriza, naikiriza, oli kwaikiriza. Naikiriza mujosa, naikiriza, o naikiriza, naikiriza. Naikiriza mujosa, naikiriza.